Ati! Hii ni long soko moko. Mombasa stand up. This is the remix. Imekasirika. Bounce. Bounce.
Yeah.
Bounce.
Yeah.
Peana sadaka mwenye chembe ya imani. Yatima kifaridika takombea kwa manani. Pepo zinavuma sipo kwa nilendera ni ya chuma kipanch. Hapa ndio depo bisho, lazima utabuma. Asiyetafuta sile goigoi, kaza mabaya. Nenda kamwambia kinyula kuna utamu kwa tunguja. Kwa kama sina wivu, labda afro kwenye kichwa MC. Kivwa mlegevu, tabebwa mwisho utachochwa. Hawangali ubora na zipa promo studio za underground. Wana tijara na play kwa mizenguo. Wada ripoti kamili na mziki usipolipa. Kuna kumbo, nitoka bili na mili mambo atajipa. Nigel mesha aga sitishi na ukali wa kisu. Zistanga zinatishaga zegi ya mapete ya susu. Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Makumbo kumbo, makumbo, makumbo kumbo. Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Makumbo kumbo, makumbo, makumbo kumbo.
Sinike mkono sa kujua ka Yesu livo surubiwa. Snitch ya kisha kujua so kunguru jifanya jua. Duniani sipati raza bodo kutumikia kaburi una yule. Wote virazo na nshidia na ndugudi. Najituma wapi nini limbradi lifute yashu na hili burudali. Fosi semi licho nacho kuchoma so shara dhambi. Kwa Mungu subiria mireko na kushima so kitambi. Wengine waga ni model. Wena kamwini kadoga la kubwa zangu wakili sefunzo. Kushona model li media zini jadili. Misale kili jidari kichwani ndo nipa shida no news. Sekondari says you kifunza kaswida higebu menipo sa dimosiki unanita she. Leta mani yangu kaya rosta kwenye fuko wapende she. Navyo utese na izi fanchi utazani ni mama kambo. Toto leo mtukula lanji kama mtawacha majigambo.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Makumbo kumbo, makumbo, makumbo kumbo. Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Makumbo kumbo, makumbo, makumbo kumbo.
Tumia kili kukariri, ukikichwa kikini boosti. Bwige ndelea kukariri, hivesu utafanya lo. Yusori yangu imenyoka, December na nonea gere. Kwa sumsafara so wanyoka, viusi wala nzegere. Sipingi na njiti ya bendera, mimlingoti msima. Misha sawie na kataa hera, yuda mbikapa mifikisha. Hipa abdolo nizao, kubiti zikililea. Meki kafunza kumkia, nikunye speaker monisikia. What?
Achia kipaza mabluki, usimbe matusi. Msiki sio pango la giza, naisi wasaninwe usi. Bisheni njia watoto mlio weteka mlidangana na vibagia na pipi bado hajafika. Lofa siabudu mzungu kwa tamaa kupata senti. Yaepuke majungu sito mume kama binti mamluki. Hajuku imba japo wanazari kada ngote makonde. Cheza sindimba funzo jandwa sikupite.
Nibishe,
nibishe,
nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Makumbo kumbo, makumbo, makumbo kumbo. Nibishe,
nibishe, nibike.
Nibishe,
nibishe, nibike.
Oh, I appreciate you. I appreciate you.